kutora na vakatori bonse eloni mupone pero muchinshina na kupo muchinshi respect mafuni kopweza fulu kalova iwe hambo sana kuwai tukai hambo sana kuwai tukai hambo sana kuwai tukai that's why sini machita chibereshi na bagai hambo sana kuwai tukai hambo sana kuwai tukai iwe hambo sana kuwa itukai ni kupanga chema afu no kukira kutupai
mpanga chema sata munga msoja ku Sudani. Sudani very humble boy waya more than to banami army gangi na pajowa woi sine kondangani honey DA is a story umandela MZ die hard simunza kwenye slow slow na yese bazaka tasha in the meantime vina dance na Natasha keep hustling daily nipanga kwacha kodono maguza ni gona chepa mbasa as long as palast wanipasa chema sata. Yeah, I got speed to the hustler. Spal is fixing in any day la more neat. Like a dolly wa mafuna chema bine yali neat. That's why na kuchecha wa mamitana masisi. Iwe, English too much so I'm going loco. Na respect ina mipela monga physics ya free flow.
Ukuichefia sana kuba kutora na bakatori bonse eloni mupone pero muchinshina na kupo muchinshi respect mafuni kopweza fulu kalova. Iwe, hambo sana kuwai tukai hambo sana kuwai tukai hambo sana kuwai tukai that's why sini machita chibereshi na bagai hambo sana kuwai tukai hambo sana kuwai tukai iwe hambo sana kuwai tukai ni kupanga chema afu no kukira kutupai
stream download and share.